Chakua, kilo nataka, kisha, vile unaitaka, we haribu, vile unataka, alafu kisha mada kesho, same time hapa, here, Kushikanizi kwenye sex forum ni kama kula hanichali kwenye that forum. Mikono juu nani hatambui party za bedroom. Pole kwa wanao panga kuwa ma brand group. Mimtana shati wakicheki ATM. Madem na dev crazy bila DL. Mabado manas maneno wanasema DM. Na feel guilty galpik saya PM. Vyombo vya habari ujuzi multimedia. Beba vitu zote once encyclopedia. Fisi mimi nyama pori na penda dia. Nimejifunza kuwa lamba sitarudia. Chagua kilo na taka, chakisha, vile unaitaka, we haribu, vile unataka, alafu kisha mada kesho, same time hapa, here, kukizi, hili matata, weekend race, wanalipia mziki, wanalipa presenter, wanalipia views, wakiendelea watajilipa show. Kuna upungufu wa ngoma, okay, katanasha, mimi ndio dona, nikistatua, lisema tini change to career boss. Atitakuwa vikwazo na kulia mob. Atitakuwa ni dream tu kupata job. Ati muziki ni madem tu na pia bro. Tipo less na kusheza ni chocha. Chaki bado niko na hizi dona okota. Batiza dem na maji mpaka anaokoka. Na kipiga nduru si lazima kuchoka. Taka mgongo, duve duve wanalala. Katika, buze buze kilingala. Waiter, today today ni kuwaka. Keroma, buffet buffet songa hapa alafu. Chagua, kilo na taka. Chakisha, vilo na itaka. We haribu, vilo na taka. Alafu kisha mada kesho, same time hapa. Here, na kuna teme manche kwa ntu hini nini kama siyo dream ku come true. Uniamini anniversary tu hesabu tu. Can't beat us, join us to sell through. Okubicha lunuka mara nyamu nyutoche. Ati modu wacha makul, aonge weche. Lura kachuru nyaminu anie oche. Okanu woody jese, awunu gingeche. Alama za mshangao kwao na dukuduku. Soba minded clean verse na lukuluku. Najaza kibaba kimama marupurupu. Najaza kibaba kimama marupurupu.